blame
Yeah, yeah. Be dumb,
Motown,
not a BMC.
Yo, scared it.
Kill his own.
Rock solo,
A, B, C, Apo ndipo, alipo, abasi, na B, the boy, CMC, unaponiona, pika salutes, kama umemwona, RBC, easy picture, na speaker X, na manisha tuna tena, where, Steve 2K, Toto Dato, Langa WP, na complex, squeezy bongo, kuna tena schedule, wala tetes, wabongo na wanacheza, move za X, chap chap, mwendo boda boda, so taxi, squeezy na umashow, wanataka na fuasi kitu Beai kati Mubie jasi Mtani bado Tunaishi kikati Nyingi jirasi Ukisubona pewa kesi Amo napigwa risasi
Wamekacha ngumu Wamekimbilia nyepesi Sejina wa shaki Tena balo wana dance
nigga. Wamekacha ngumu Wanakimbilia nyepesi Sejina wa shaki Tena balo wana dance
nigga. Wamekacha ngumu Wamekimbilia nyepesi Sejina wa shaki Nigga tena wana dance nigga.
Wamekacha ngumu Wanakimbilia nyepesi Sejina wa shaki Tena balo wana dance nigga.
Ayo ni ngumu Ayo ni ngumu Ayo ni ngumu Ayo ni ngumu
Yo, Nub.
Order.
Au mechopiwa kwapi?
Wamekacha skede.
Ngoja ni wape.
Wamekacha ngumu wanakimbilia nyepesi. Stili bado kuruto nataka vyo vya jeshi. Stili nimetulia cheko na nitafutia kesi. Wakiwekwa kwa mizani. Stili bado wepesi. Ama heavyweight kaka. Ni zaidi ya jeshi. Stili bado kamanda na sichuji kiwepesi. Labda better day itakapokuja my death. Cause 26-6 that is my birth. Thank you my God to make me this blessing. Kusame mwepesi. Vile vyote viku. Kongo mikuwa bepesi Check wawa digi tena still wanna dance Wacho kate vyuno wakichoka taketi BGE tumo kaba divinati Kushoto yuko dava Kulija yuko nabia Ikati niko skede na bambia MIC Yo skede
Wamekacha ngumu wamekimbilia nyepesi Sejina wa shaki tena balo wana dance
Wamekacha ngumu wanakimbilia nyepesi Sejina wa shaki tena balo wana dance
Wamekacha ngumu wamekimbilia nyepesi Sejina wa shaki, nigga tena wana dance nigga.
Wamekacha ngumu, wanakimbilia nyepesi Sejina wa shaki, tena balo wana dance
Ayo ni ngumu,
nyepesi
Ayo ni ngumu,
nyepesi
Ayo ni ngumu,
nyepesi
Ayo ni ngumu,
nyepesi
Wamekacha ngumu, wamekimbilia nyepesi Sejina wa shaki, tena balo wana dance nigga.
Wamekacha ngumu, wanakimbilia nyepesi Sejina wa shaki, tena balo wana dance
Wamekacha ngumu, wanakimbilia nyepesi Sejina wa shaki, tena balo wana dance
Wamekacha ngumu, wanakimbilia nyepesi Gum.